Yetu safari sijawahi kujuta kujuana nawe, wapige mawe wakisha tu kutuona kwa mbali, tushajenga ukuta. Oh, mimi nawe unayejua kunikaba, kunibembeleza kimahaba, pete kidole vishe pete. Oh my God, uwe mama niwe baba, watoto tu wajibu marahaba, dhumuni langu tuishi wote. Oh my love, jicho la kusinzia, midomo ya kunipeleka kule, ukija na chantamia, nitange tange kama msukule. I had the feeling, oh, siyo nisisiki. Oh my love, vanilla, sinto tanga tanga kama mpira, watakao ni danga ni matahira, hawapati kitu. Wacha wakeshe voko kusoma dira, wale wakanga moko hata madera, hata tukila msoto inawakera, hawapati kitu. Zile moti bana moti eleveti, na vyo kupenda haielezeki, ukifuwa ngumi na pike deki, yeah.
Napenda kupenda aieleweki, ukifua nguo mimi napenda.